cash grab.
Olengara la 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 ya I. Sungu bish. We kila mudo na droga moshi. Pani we ni dileni. Edi muge yaji. Eh, ni le gitu na droga ya maika. Na fanya we na konga piti. Yelo liga marama jani kachuma. Yela na polisi kata sama mi. Sungu ikani tonya muge shaji ni noma. Gitu nige kale na ye na leni. Nisiti munike walindu. Siwa sidingile iwala nditu. Ashe na kila biutu. Nyota nona kama filo butu. Boni itating for the medication. Aye nae kame itation. Boni itating for the elevation. Street away hili for the nation. Ina choma kushi kama bubu mali. Bubu mali. Choma kushi kama bubu mali. Bubu mali. Choma kushi kama bubu mali. Bubu mali. Choma kushi kama bubu mali. Iko mudu lisema ati mimi napotea. Bado siko mina sigi na nyongelea. Iko muru mbili tatu kwa kichwa sinaongea. Moja ni yangu na moja ni ya sopea. Do sikutuwa mwala tatu hini panado ya cha. Ni kama mugungo ra. Ile kitu mudu na kunywa. Alafu na lira muishidele. Wanyo ni itating for the medication. Aye nae kame itation. Uni itating for the elevation. Street away hili for the nation. Bina choma kushi kama bubu mali. Bubu mali. 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 Yelo liga marama jani kachuma. We can eat on your mukisha in noma. Get on a kalinanga. You need a thing for the medication. I and I come a itation. Who need a thing for the elevation? Street away, he live in the nation. Pina Chomakushi kama bubu mali. Bubu mali. Chomakushi kama bubu mali. Bubu mali. Chomakushi kama bubu mali. Bubu mali. Chomakushi kama bubu mali. Bobu Mali, Bobu Mali, Bobu Mali, Choma kushi kama Bobu Mali, Bobu Mali, Choma kushi kama Bobu Mali, Bobu Mali.
Zungu, 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 beat.